Democratic Alliance masepaleng wa kopanong e tlo hatella masepala hore a nke mehato e potlakileng ho thibela ho qhalwa ha matlakala moo e seng dibakeng tsa ho etsa jwalo. Democratic Alliance e leletswe hore matlakala a qhallwang haufi le tliliniki ya mamello le dibakeng tse ding a beha bophelo ba bana tsietsing. Mme re le Democratic Alliance re tlo etsa hore masepala a qalelle ka leano kapa a etse matsapa a hore hohle mona moo matlakala ana a qhaletsweng teng a sa tlameha ho ba moo, masepala a tlose. Ho teng ba diqubu tsena tsa matlakala ha se feela tshilafatso ya moo batho ba phelang teng, empa e jaretse le baahi hohle mono mahloko le ho etsa hore sebaka se ba phelang ho sona se sebe setle ho se sheba. Democratic Alliance e tla etsa bonnete ba hore bophelo bo botle ba setjhaba bo tla pele ka hare ho masepala ona wa kopanong.